just wanna spend my life with you for the rest of my life.
Mr. Kiss, baby.
All right.
I just wanna spend my life with you, baby. I just wanna spend my life with you, my darling. Nife unisike ufiniko sike, baby. Kama kitanda nituko wote, kabri nitoe wote, yeah. Mpenzi, turn around nikumbie. Hakuna wewe bila mie, hakuna mie bila wewe. La sisi umebariki wa roho mpenzi, ufituzika ni wangu la sisi. Wakileta choko choko mpenzi, hakuna time to put peace. What's up my boo, tundiki wanja gani nieleza my boo. Usinipe tabu kama maswali yao wewe ndo jawabu. What's up my boo, tundiki wanja gani nieleza my boo. Usinipe tabu kama maswali yao wewe ndo jawabu.
Mimi kama wewe, wewe kama mimi. Na haijalishi kina kipi nimezama penzini. Wanatamani kuona tumetemana lakini sisi ni watu makini. Vikiumana nisiria wena mimi. Kitu nachopenda unakumana shida. Hata nkikosa ntakikisha unakula unashiba. Pesa na zawadi ni vitu ambavyo vikupi shida. Unaita vitu vya kawaida upato vikose barida. And I'm gonna marry you, I swear. Ukiacha baba mama, you're the only thing I care. We're so get it bovu, so sitaji kuona spare. Sema unapotaka kwenda, promise I'ma take you there. Sitaku pato na tamando, mana kipiga kazi na chungamka. Naletaga na vipiza, wasione mtoto mzulo. Kasani the girl, wasione tuchombo, kasema kifaa. Unanifana kufaa, shida zako za kwangu nazivaa. Mimi na wawo kwa shida na bra.
What's up my boo, tunde kiwanja gani nieleze my boo.
What's up my boo,
usinipe tabu kama maswali ya wewe ndo jawabu.
Watagawanya na kutoa.
What's up my boo, tunde kiwanja gani nieleze my boo.
Tell me baby,
usinipe tabu kama maswali ya wewe ndo jawabu. Tulikutana wawili mpenzi, tukigumana wawili mpenzi. Yanani ya baki ndani mpenzi. Ayaya, viko vitu vya kunitenganisha navyo, ila siye niliye naye sasa. Sababu niliapa kumpenda kama kutomwacha. What's up my boo, tunde kiwanja gani nieleze my boo. Usijipe tabu kama maswali yao wewe ndo jawabu. What's up my boo, tunde kiwanja gani nieleze my boo. Usijipe tabu kama maswali yao wewe ndo jawabu.
It's Arvala baby. This is Banaba Boy Classic with my boy Lunya Boozy. Golden never gets older baby. Yes sir.
What's up my boo, tunde kiwanja gani nieleze my boo.
Tell your friends, tell your best friend, we're back in the game.